Rundisu, Mr. Cutie Zambia, Cutie Gena,
Captain J Slash,
DJ Connix, DJ Palusaka, Vaccina Baby,
DJ
Connix
on the 1-2,
House Beats on the 1-2.
Ziwa wa mazonda pali haso, haso. Ito wa tima chusa pona kaso, haso. Nisewe nzera zanga noti kajo, kajo. Makelo wa mavina na chinta kondine boss. Bama yopa ndine boss. Nine ndine boss. Bama yopa ndine boss. Mr. Kyotundiso. Nine ndine boss. Pela fiempia, tiolo mela bene. Kuno tirifulu kuliko kabine. Osa sonterela baka funsa bene. Ndalama ndieza tusitifuna chete. We hustle everyday, ifeta tuneluka. Tusangwa kuliko se kwa tifye ni motoka. I remember those days, nale shitishama sweet. Pakatika wishi kunale performa pa stage. Bena jiwa baba, bena siwa mvela munche. Bafuna ni kafe, atiba katinge phones. Ndalama ndieza nga sinifuna vawa kaya. Nisa kila kajoku wa magais maniseka. Ziwa wa mazonda pali haso. Ito watima chusa pona kaso. Nisewe nzela zanga noti kajo. Makelo wa mavina na chinta kondine boss. Bama yopa ndine boss. Ine ndine boss. Bama yopa ndine boss.
Captain J Slash. Zichitika no magospel. We on chill na my good friends. So much dava upuwa ode apotie. Panga black tape ngozi mvela njiwe kai. Ishalo chama fire win as some fire cry. Tamba fama shola with the big boot. Isunga sibe kwe ticho kanduwe chess coach. Niga chisali laguno atuleja. Ifili vose vosa funda just go the waiter. Tili na ma whiskey, Nikolai vodka. Na vinango too many to mention. Bala mention. Biggie body, bagi mali eh. Do one more, biggie body. Alcohol, until it Bishi tika kuno paka silofo, I am J, Eko kai,
Nisiwa wa mazonda pari haso, haso. Ito watima chusa pona kaso, kaso. Nisewe nzera zanga noti kajo, kajo. Makelo wa mavina na chinta kondine boss. Bama yopa ndine boss. Ine ndine boss. Bama yopa ndine boss.
You know this.
Ine ndine boss.
Shino shalo boy, shina pinda mukacha. Even though okay boy ni vanzako. But trust boy, idi pakantambo. If you come bang bang, I'll never let go. I got the end, this is what you really got, bro. Ungema sipe, ngema pila, mebo ndimu bondo. It's just emo pila, want to pep die. Daddy, bede, kela, lige, meho sha. I got a mission, Captain J Slash. I don't care what the people talk about me. Siwa siwa tingo sewa na pa MP. Mr. QTT enabo chiva kukulushi.
Nisiwa wa mazonda pari haso. Ito watima chusa pona kaso. Nisewe nzera zanga noti kajo. Makelo wa mavina na chinta kondine boss.
Bama
yopa ndine boss. Ine ndine boss. Bama yopa ndine boss.
Pass beats on the 1-2.
Ine ndine boss.
Super Banner Smeech, Gachu Drops, Skywiz, Johnny Joe, George Pushing B.
Zambia. Cuties in Kenya.
Captain J Slash.
DJ Kony. DJ Palusa. Swaxi.
Has beats on the 1-2.
Ziwa wama zonja pali haso. Uwa tima chusa pona kaso. Misewe nzera zanga no chikajo. Kelo wama vina na chinja kondine boss. Mama yuka ndine boss. Ndine boss. Mama yuka ndine boss. Mr. Kyoto ndine.
Pera fiempia, tioro mera vene. Kunyo sirifulu, kuniko kapine. Wasa sonterela, baka funsa vene. Ndalama ndie za tu siti funa tete. We hustle everyday, ifeta tuninuka. Tosangwa kuri kose kwa tike ni motoka. I remember those days, dale shiti shama sweet. Pakatika wishi kunale perform up a stage. Bela jiwa baba, vena siwa mbera mwushe. Kafuna ni kafta, tiba kashange mponsi. Ndalama ndie za nga sirifuna pawa kaya. Nisa kila kachoku wa magais mani seka.
Ziwa wa mazonda pali haso. Chua tima chusa pona kaso. Misewe nzela zanga no tikajo. Bakelo bama vina na chinda kondine boss. Bama yupa njine boss. Hine njine boss. Bama yupa njine boss.
Chitika no ma gospel. We on chill na ma good friends. So much dava umbuwa oda bubie. Panga black table was in vela diwe kai. Ishalocha ma fire when I some fire cry. Damba fama shoulder with the big food jai. Sunga sebe peti chuka nduwe chess coach. Niga chisa lila kuno atule chai. Pili pose posa puna just go the wager. Tina ma whiskey, Nikola in vodka. Na vina ngo too many to mention. Bala mention. Biggie booty, bagi mali eh. Two one move, biggie booty. Alcohol, Atule, Vishitika kuno paka silopo, I am J, Eko kai,
Siwa wama zonja pali haso. Kwa tima chusa pona kaso. Misewe nzera zanga no tikajo. Kilo wama vina na chinda kondine posi. Wama yoka njine posi. Vine njine posi. Mama yo pandine posi.
Umutengo wa mwende sote kule kalepo.
Ine dine posi.
Siso shalobo isha na pinda mukacha. Even though okay boy ni vanzaku. Pazi das boy ili paka njambo. If you come bang bang I'll never let go. Akate andisi kwa sibele gambe. Ungema sipege mwapila bebo njimu bonto. Esiste mwapila vantu peptide. Dali bele kela lile mehosha. I got a mission, captain, to slash. I don't care what the people talk about me. Siwa siwa tiko seva na pa MP. Mr. QTT na vojiwa kukolushi.
Siwa wama zonja pari haso. Chua tima chosa puna kaso. Misewa nzera zanga no tikajo. Makelo wama vina na chinja kondine boss. Wama yupa njine boss. Mama yo pandine boss.
Has beats on the 1-2.
Ine dine boss.
Superbana Meech, Gashu, Trumps, Skywiz, Johnny Joe, George, Bush is big.
Yako Baba, Kilo, ha. Crazy Rapper, Jaboy, Sky King, I got ya. Wana jazz in the pew pew. Gazi jizi wa solo. Benny Benzo, K-Flow, Psycho, J, Kasi boy, Inyani.